studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Ouattara to boggi jandiga fandu hala Mamadou Sama Seku jamnyal sakrab hedibe Sabi Rafi visa malin kobe yogabe hebali yaade haramuyni hijjode gollirde maison de hajji agence ngaji nangonde hayfondirde Batu sedewa na doma nyande alan 3 juillet bien to ngakra leedi gana tiagal ben hunchangol hore sadaji kessi wote e sarti landilal woteji tama jukunguji di imminte be be dorto famuli journal mede sal nyango kamu latike sababu yimbe didon to ben kolon jeba ton le lam sikaso bangal sakade hono dido bonandaji gollobe meto ben andar jamarande wartande hakkilo sar dabareji jogaji dingon sababu ben sema ko wori amen hande kikide aljumare go lewru juillet 2022 bismillah sakrabe yimbe hawbe landininobe yaade jodde hebali lawol yaade makka ben gollirde maison de adje holiti wiide yo sabi ben agence ngaji di jawti ben jawti adadu mobe totta de do agence dun fenni de kado hala draman mayga wonko ben gane fostango sita sidibe
le communiqué goto hanne aljumare go lewruji maison de hadji on holliti kan en misite handen sabe ko hijjobe ko heewi ana jodi fa handen le genni bamako lonki hebde no yihirta makka lewi horejo maison de hadji on duu huuna ko torrata yonki fe damudun lewi makko agence hijji darni de koori mudun ko heewi wonku jabi kalsi jamare lonki hewtindabe visa dun talgal ko faabtobe nadde leedi makka dun go hollita le communiqué lewi horejo maison de hadji on agence hijji ko heemudun darni de hoori mudun jabi jawdi jungo jama hijji on hikka wasi tajinbe dabiriji ko faftobe yaade makka gaadu e tabete fu woni agent de hijji daride hore modun ko holliti kany en wada hono di golleji lewi mebbe hitane 2021 2022 hijji mudon hebe lawol sabe nyaw antitan coronavirus don ko hewtin torraji mawdi le hijji hikkaajo sabde ne jamaare satti sanne yimbe ko heewi hasungunbe yaade hijji kaynde holliti mettum en do sharia mo lamun kobe sawja bammi wison walani jama hijji on fandine sedan don ko holliti horebe honumbe agent de hijji daride hore mu en ko heewi horebe agent de hijji daride hore men holliti wile yimbe o gay support taton hala ben yimbe ujnyaaji jeegon e chapantare didon wonko hani yehude le leedi malli o jama ana fetcha hakune fedde gouvernement kan e pelle agence de hijji darne hore mum en won jama ko heewi dubbe le lamorde leedi ana jodi fa handen le maison de hijji ana domi yalla heban lawol ma habtal lawol yewde hijji hikkaajo
no be ngorniri tan holita mette gondo e berde mabbe be ni kewitu maison de acci be do dumbe ben yaade haramini denno e be ni ben le bongul jiki woni ko be ben ngoni to en kanko be draman maga e fatmata may wonko ben kada fasango ben ko be kibiton ko
mbora sikazakana annana ya
sifa sumi iwa an buri balde sappo ko min goni ga en illa rawtani fa joni min ke bayyade hikka min gari ga en illa talataare wellinende en biimi min doma be fa balde de do jabbo kanjolo min bindi inde amin an buri balde nay ko min goni ga en illa min gari maison de hajj min donki hemde kabaru an buri duubi tati ko min bindi inde amin ga be tampini min do kabaru mun fe bindu be inde mu hikka be kebi yade dum wana ko haani mi yobbi kalisam illa de ka agence o wi kam hikka visa wala tawe njobbe kalis mu en hikka be njehi be mbimi mun cobe sed ko ron jeyami
je viens de kuru
sagarba tutu haklaji mo du kabar yom bango bem am facebook ak twitter kanon ko be lede sidaw na hani wadde batu nyande alan 3 juillet to akra leedi ganna ben bangal yewta ko kabaru leedi mali le ben cakite batu mabbe o be kawral do gotum do imgul jukmoji do leedi mali ndi denno ha jukutingul ben halaji be kinni gilan denno bangal imadara leedi mali wadi do wattuji di tama ben jukmoji imminta musa malistu ko ko ben kedo fostango sita sitibe
ima draji ana wonde wada hakkune lam ko be leedi malni kan e horebe fedde sedawne ana fota lebbi handen gaddu e tawde fa handen be kawrede hune wotere horebe fedde sedawne kawrede kasin tati lewru juwi do kabaruji mali horebe fedde sedawne wadi kortal le nay lewru juwi jabbinu ka fa handen be kawrede hune wotere ko dogata do hunchugol jukmoji wadade fawado leedi malni lewi mebbe be holliti suro hakkune lam ko mali ka fedde sedawne do won good luck jonathan tindo gentida e lam ko be lam hakkunde radio fa handen tagal o batu president kiddo leedi ni wari bamko ga noga tati lewru juin jantide horebe lam hakkonde radio do kabaruji leedi mallina wodiri ganyalan handen yimbe hew holliti wi lam ko malbe tay dabiriji mawdi yela dittorraj ana heba huncho horde fedde sedon kaandu holliti tayan dabiriji fu na kortare warita hakkuna horebe leedi mallin kan e kambe pe hore mebbe horebe leedi malli holliti sharti di wotingaaji haani wadade le mudun de alara baare noga e jene lewru juin lewi mebbe kabar wotinga leedi malli fu an haani wadade do e fevrier hitane 2024 o sharti hollitama ceganno sharia goto chuba sappo jeddi lewru zuwenu lamde ana wonde wadede yalla kortal waranga wade leedi ganani natta sabu hunjida jukngoji maldi na di lamde jaamuda ana doma tati lewru zuwe ko fedde sedona ka lam gobe leedi maldi warta korodo mudun akara leedi gana
men borondaji fel nyango kamuna ben njirwi sanadi do wattuji di to kolonje bagaton lilla musika so yimbel di don ben heddike hen kenyen ne chapantati lewru zuwe to ben to kanyadun to kuchal ben non jati ndeno fulta wi meddi me moto holti wi de jamar den hani wattande haklo ko mabbe sanne di do wattuji mbirna kamudi maryam kulbal mo ke ben kede fo sangu sita sitibe e fot moto moyga
suka jokal goto ka e mi mudun debbo ben ko nyaatoro samdo mu en le genne entretene kolonjeba ni raison buguni dum wadi kenya na kammo tobata be suka ana miri naddude moto abam en le suuduna dum ko holliti seeden goto entretene mahamadou traore jiado genni kolonjeba
wakati ndo nannato moto o le suudu makko wakati mum mo noddi miraado gorko o wara walla mo pusido moto o tiagal mum kammo wadi majango mawdo dum laati sababu mabbe wakati mum fu min koji be min nabi be dogotoro kano be njaltay hen
jamara ana lamde tinno udday kaagi hone fuga en nanal modum kanya acca fignude telephone ngaji wakati na kam tobata di won tininore ko hokkato lieutenant colonel jatigi jara horejo fede protection civil bamako
so kam mana toba yimbe ana kani haybude ko e muy en njoppa telephone di e kanya tasaji jalboji dum fu ana lata sababu torraji kewdi feetin torgal hana ndarede wakati de kam tobata
pamde fuddode nun on wartanda handen hollitam wi nyaatore sami le isini to hitoko mujinte le genni kumandum pamde altinere chavantati lewrume yaade jamman talataare chavantade go lewrume hitan 2020 lewi horbe fedde semdeten ko yaata diguuji ujnere e temetade chavane joy didi hitoko ngo sumi le nde nyalane
drande merle nokobe kabaruji le hedi tingol leni mali hetagol jamono sisili kenyen karutal rande wala ben nokobe kabaruji mali dum ben fanda mudun yo kambe nokobe kabaruji be himtina hore talki ben hakkeji mabbe fewde e lamko be ben dum wadi kenyen akam sare e to palais de la culture yaso ministre ko manido kabaru ben kabaruji den no kanko wi maître arna touré abdoulay touré na wonno to kede faysam alcc e fatmata mayo
odo bato e hune ko min tayki yube mudun ko woni wajibi tawrede nokku to yimbe la jottinobe kabawruji wawi hawrtude fa halda non sifiri kanko isa kabasidi be lamido fedde kumanido landinde jidangal lewi mako odo bato yimbe la jottinobe kabawruji waran wallude be famande sanne golle mabbe o
midan andi midan kan hawrde nokku haldude to tidalla wala do amen tidalla fu wala hakkunde amen e kanan kobbe kanon min joddoto min kawra do golle amen o tagal bato amen odo min kawrunan talki di fu hokkude kanan koobe amen be tidal la ngodudo e golle jottinobe kabaruji di
ministre kumani do yottingol kabaruji le leji ni ka dum latke wattu e juude mudum nardude yimbelle fu kumani be humpintinde jamande le lindi daro darne mudum haltana yimbe kabaruji labud maitre haruna touré
minan woni yimbe arande be jogube sembe be hodum min nanirta e jogade sembe golle amen yo janginnde e humpi tinde jamare nde e kanye teddinde yimbe leydi meden
joda halaji faahi goddi waran wadede le odo batu joki titodo faadidi lewru juwe journaliste en yogabe du waran hokkede jenaari
gila alkamsar kenyam ndem dartobe ko wiyete ballon d'or winda afrika yubo inde mudna anda der no bangal basket duli dimbalindi na hal na e kortal arnarundu bangal be hibinal dubi sapo e jiddi to malaga lead espagne maram mega ko ben bangal berna yewtere sembe chalike dan fostango alcisi
liste piobe ballon chapantaton bangal hokkede ballon kangi urune afrique mom noddirta ballon d'or africain inde mu en haltanama adnarndu kikir alkamsande malin kobe taton woni hakkune mabbe do woni kanko capitaine jagabule en lady mali amari traoulé piobe ballon hakkune ali jang kan yves bisuma njenamdi waran hokkede nogay go o lewru juillet ngarou araba le lady maroctu wattu yambere mo kaf warta landinde to beedade ndi do jenari ji idu waram hokkere to ko woni jenari club ardido club ngay keddidi fu bangal figol ballon kan equipe lady ardido lede keddide fu fayoto ekinchino figol ballon ardido ekinchino be fide ballon be fu kan figol ballon landinangol hakune club en mo kaf landini fayoto bawdo fide ballon sanne be fiobe ballon keddibe fu hecci ko wodani basket o ko ana e kawtal yimbele be dum be tetako sappo e jeddi le adnar allanu ngado malaga le leedi espagne bedo jaga bulen en sukabe leedi mali ana wondi e leedi liban slovenie etats-unis pour goto figol mabbe basket arandengol kikid asawere warta wadde hakkunde mabbe slovenie leedi afrique goddo jaado e galdo jidal woni egypte michin tinde tan wide leedi mali ndi woni champion afrique fule ndedo darne
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement Lady Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Bangal kabaru jamen kiru duji to gawtu no holtam wiide ben nodgol talki ko wiyata AID fuddi aljamben aljumare hande den no kanko ben do lebbi tati be ngatta e kodo kabaro lambi illat no latki sababu kanko kajaado mo jatter ngon do tun do yida ndoko be kabaruji holti wiide nan jamar den lintine e dido golleji di en timnan kabaru di to korotun do holtam wiide ben jon e kabordo dalike ben yimbe ngendi kiri le commune koro yaltude ben le nokkuji mabbe den no ben yimbe ben tibe tawde nokko fufu be do huli yaltude be bi sabi be parti be do ben masimbina be yimbe le hewbe mbara tabo temadro kewde ben nangi lawul koro ben yalla suraade sagraben timta kawor jamen mitito tamba sa fuf tum be humpita do be mbal am 3w.org mod no dom jamo 3321 do sede yotere meden magazine yewtere meɗen magazine rewɓe hannde an yowi dow kabaru ñaw coofe ndennoɗo bangal imma daraji gattiɗi to ben pongé tun bangal oɗo ñaw ɗum fuɗɗi ɗum waɗi aljumari hannde go leru jui ndenno rewɓe hewɓe ben hani oppede bangal muɗum kanko estra jara darnoy to koyɗe wonko ɓen keɗɗona komi fasini ɗon yo en kiri jaam
toutes les femmes du Mali
dow rewɓe capanɗo joyo hanɓe ƴewede wokkat joni o capanto do kay huncinama hoore kabaru muɗum heeɓi du noon lawol e wi kanko professeur Mamadou Lamine Diakité hoorejo nokku urologie
golle amen o ana fawi dow ɗiɗo ñawuji ana wajibini dow amen min oppa rewɓe jooguɓe ñaw coofe ɗe fa rewɓe keddiɓe duttinde mum e beela e sawrede miɗen jogui mballoɓe min e oɗo golle min oppi yimɓe hewɓe jooguɓe ñaw oɗo ɗum gasi e juuɗe amen
hakkude rewɓe cawra ɓeɓe yogaɓe mabɓe kay beltanki sanne jaabuji ɗi caggal golle o woɓɓe kay fa hande hakkillaji mum en joɗaki ha ɓeɗo fo fultiwide yila kala debbo yo sellude fewi oɗo ñaw o e wawde hinnade gurdam muɗum no haniri
miɗe samana joni arane fewmi wawano dartade ɗum waɗi sababu so garmi sawrade pongé naw o ɓoytiki joni kami samanaka miɗe ñaagui on duwaw rewɓe joguɓe oɗo ñaw mi ɗiɗi ɓe tinnito fa han dogotoroɓe du kayiɓeɓe fa gasa
hun canggol hoore oɗo ñaw o wona fewi hunde newide ɗum woni ko holti docteur Aissata Sama Sekou kanko dogotoro lollirɗo chirurgien urologue saabi sato alhaali yogaɓe ɓeɗo rewɓeɓe yata fewi caggal oppugol
illa wakkati nde jomum wari mi gaɗan analyse ngaji ɗi ƴewde ko woni e mum jomum ana hani landade fa gasa ɓeydiro kenam saabu hendu mum ana yalta saɗa hakkunde jama caggal mum a heddoto ga enna haddu jonte ɗiɗi caggal jonte ɗiɗɗe so tawi jomum samanaka ko ɓeydan sawr
e wi ardiɓe nokku o ko warata temedoro rewɓe oppama e ley hitande 2021 kambar ɗum eɓe darda sakiraɓe rewɓe ñawɓeɓe nabdu ñawɓeɓe cuuɗi dogotoro ɗum foof e tawede eɓe tawta faaba heɗintingol oɗon nokku sawrugol mo alhaali mum boni fa ƴaɓɓiti ɗum ɗo timmita yewtere meɗen rewɓe hannde lollirde to famdi Mali yo en ji caggal jooni